This is awesome.
The true boys in the building. Ni kwa the best in awesome.
From we start to bomba, akasema tukutane Kenya. Tukale bataranda, weekend iturubi Mombasa. Shingo yake nyembamba, napenda kitabasa. Shepu sita namba, anasema nyumbani ni Mwanza. Na anapenda raga, mangoma za Kenya na Uganda. Rangi yake ya umanga, mwenye ripsi nyembamba. Kanibani nganganga, na waza nikimpata.
Nikimpata,
yani shere, olingorusi mabele.
Nikimpata,
yani shere, olingorusi mabele. Yani shere, olingorusi mabele. Ni mzuri kapanda,
Helena.
Shepu yake namba,
Helena.
Mwendo tumaringa,
Helena.
Saudi ya kinanda,
Helena. Danse, danse.
Amenichagua na sina mpango tena na walolo nizingua sina nde sababu amenichagua na sina mpango tena na walolo nizingua oh love matata moyo nikakamata na nitamwita berana endapo tukioana
chuku chuku
oh my darling
chuku chuku
na mango city
chuku chuku
my baby
chuku chuku
na apple darling
chuku chuku
oh my baby
chuku chuku
na mango city
chuku chuku
ana mwendo wa maringo kama ameshinda bingo kumpata songo bingo sio kama wale kwenye video nikimwona moyo una mio, mio, mio Isala tanabukia Amutoto ya mama Naka wo wo wo
Chuku chuku
ah, Mama
we Apatupu
Peniku
we Chuku chuku
Wana ubatu achane
Apatupu
Yani sere Boringo arusi mabere oh, Yani sere Boringo arusi mabere
Nimzuri kapanda
Helena
Shepu yake namba
Helena
Mwendo tumaringa
Helena
Sauti yake nanda
Helena